Mudisitu yekyoteranga tuvuddeyo abantu abasoba mu 70 bagenda okuweebwa emidaali egibasimu olunaku olwaleero kasookedde gavumenti ya NRM ekwata obuyinza bw'eggwanga Uganda mu mwaka gwa 1986. Minisita w'ensonga z'omukulembeze w'eggwanga omulongo Mire Ndabirye Babalanda bino abibulidde bannamawulire nti enteekateeka zonna ziwedde era ng'emikolo emikulu gigenda kuyinga wali ku kisaawe ekyameefuga ekololo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Omugenyi omukulu ku mukolo guno agenda kubeera omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni era nga yakulembera ekibiina ki National Resistance Movement.
NRM government genda okujaguza olunaku lwayo lw'40 olw'obuwanguzi genda kubeera ku kisaawe ky'ekololo. Omulamwa gwaffe oba omuto omukulu tugamba nti okusiima bamwoyo gwa ggwanga baleeta enkyukakyuka ey'omuggundu kutwala omukisa guno kuyozaayoza omu ku bo omupulezidenti waffe omulonde ow'ekitiibwa Leonard Sseyori Kaguta Museveni ali omu ku abo abantu benjogerako. Ku mukolo guno nga tujaguza olunaku lwa NRM tujja kuyambibwako UPDF era tujja kuyambibwako ne Uganda Police Force Paredi era tujja kuba tuyambibwako ne Uganda Prison tutakongera okuyambibwako kitongole kyaffe kikumi ebisolo Wildlife era tujja kubasanyusa bannayuganda kisanyusa ekyeri bya mutendera gumu.
Babirye Babalanda agambye nti mu kaseera kano bannayuganda balina okwetaba mu bikujjuko bino kubanga bakimanyi bulungi nti enteekateeka zonna zigenda kubeera nnungi era abasabye batunuulire eyo gavumenti ya NRM gye bakoledde basobole okwetaba mu nteekateeka eno.
Tujja kusobola okuwa abantu abafaanana abeegattibwako abafaanana bamwoyo gwa ggwanga oboolyabo abaakola ne Pulezidenti Museveni abo abalwanirije ensi yaabwe kitendero eky'enjawulo abantu be tugenda okuwa emidaali bali 37. Atujaguza olunaku luno olw'ebituukiddwako mu NRM gavumenti wansi w'obukulembeze bw'oweekitiibwa General Yoweri Kaguta Museveni ng'erimu ku byo kwetandikatira emirembe n'obutebenkezi bw'eggwanga ebyenjigiriza okulaba nti byongeddwako omutindo ebyamalwaliro era nago byongeddwako omutindo kukira ddala malwaliro gaffe ag'okumagombolola awamu ne kumirisa amasannyalaze nago twebaza Katonda byongezeddwako obungi bwago amazzi abantu baffe abasinga mu Uganda batandika okunywa amazzi amalungi